kakaze tuli mbuga jaja pamu we wange yantabalira ipo kuba pamu nanika jaja pamu kubanga nze yantabalira muwala wasanga natobanga nane diwe ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase muwala wasanga natobanga nane diwe ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase omukono gwenu na sipesi guli mutu linda kola be chimbambo be kubantu kwagala gumukirizo jogo mu bintu nonyo muko kubegire jya kintu tesaba nkusanga ko lumo ba wantu we nkusanga wo mukwano tuweze ku bintu loyoze suwani kolo lwendi omuntu godi sogamba zibye kambe ku bantu muwala wasanga natobanga nane diwe ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase muwala wasanga natobanga nane diwe ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase ngomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase mwana muwala nkusabye tonegana kubulira biri nazibire ebyekyama nanonya nembulwa saidi ye wakyama kyama kyenina dibyabali abaŋŋaana eyanzikiriza nasanga y'abaanaana ekyendemerera nga sirinamuza nyama abatakwagala abaŋŋamba oyo muwala ma unoolima muwala wasanga natobanga nane diwe engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase muwala wasanga natobanga nane diwe engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase kwano guma mujje tulaga ebirungi bijja mwana nnyo nzifune mwana nneme okubijja tenda mukama sayidi yo ndaba yabajja nina akapakatera atera ennyo olumu okutujja kekokomanya akandeeta olumu okubijja bangi batugamba nga bombu bakabijja nakukwatako ntabuka kuba omuntu tabajjwa alaali bebi tobajjibwa muwala wasanga natobanga nane diwe engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase muwala wasanga natobanga nane diwe engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase ye nakubira kase engomi zavuga nakuba nyonga mpubira kase